Obwakabaka bulagidde amasomero gaabwe aga nassale gasessira mu kusomesa abaana olulimi Oluganda basobole okwenyumiriza mu buwangwa bwabwe. Minisita w'ebyenjigiriza n'enkulaakulana y'abantu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Kotlida Nakatekikomeko era asabye amasomero gano okuzza abaana bano mu buntu bulamu n'obwerufu. Bino yabyogedde bwe yabadde aggalawo omusomo gw'abasomesa abakulira amasomero g'Obwakabaka aga nassale ababanguddwa ku nsomesa y'abaana abato entuufu gye balina okugoberera mu omusomo guno gwabadde wali ku Lubiri High School e Mengo.